Dozy. My name is DJ Jeff Dozy, certified entertainer, bona fide DJ.
Let me turn and make you suck my bum bum bum.
Bambolo, loco, washakindo kulu.
King Michael
Ganja famanya wale wajanja
Kaiko fiti basi guza minyo
Pibomboko, pibomboko
Kamtu kijani ni kupige mabiboko
Pibomboko, pibomboko
Kanyo na watesa mina penda, penda
Dance, dance, dance Dance, dance, dance Bota, katambe, katambe
Serving you the hits that make you dance to the beat. DJ Jeff Dozy.
Ndiyo hao clue on the beat yo.
Budo na chorea umadam. Buda zimiraru uka dance. Weekend yo iyo imelan. Mikoba kila lisha unda plan. Itisha hizo keku na majagu.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldi kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Naka ngoma kama nyaisanza tuku banju. Usha geguka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Stareye tube tumegaramia. Cheki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Ju wengi wa ukondani ni wako. Cheki sasa tu zime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabliki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldi kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
Shuka, shuka, shuka.
Shuka na madam, shuka na madam.
Odo wa muranga ame come to Rory. Makek zikiisha mbura tina to Rory. Tuki mix na kindugu zito gorokie. Mina katabiko adimu ni kurorie. Odo wa muranga ame come to Rory. Zikiisha mbura tina turorie. Tuki mix na kindugu zitu gorokie. Ina kiko kiko unikuye. Odo wa muranga ame kamtu. Odo wa muranga ame kamtu. Odo wa muranga ame kamtu. Makeg zikiisha mbura tina turorie. Tuki mix na kindugu zitu gorokie. Mina katabiko adimu ni kurorie. Kama dhudha iko fiti mina riada. Na kaitabidi minta city adi wada. Kima huru towa kutu adi nkiwa jaba.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Oldi kabisa to Rory, to Rory. Meda ofisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Beep beep. You got the you got the keys to my jeep. This is the sound of Lamborghini stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase.
Busy, busy, blase, blase, blase.
Busy, 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 blase, blase.
Busy, busy, blase, blase, blase.
Busy, busy, busy,
blase, blase, blase.
Busy, 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 blase, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukiseki nda kuroga you be my honey. You say you want me or you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep beep. You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hini stick shift. Ignition, ignition, give me full speed. Skid, skid, skid.
Jump,
kama kuna kana mama yako ukikuja hapa kana mess, wacha niko test. Nyone girl ka leo tan dress. Nipunguzie stress, mjulu bang. Bend, bend, niku bang, bang. Wacha ni finesse, wacha niko test. Nyone girl ka leo tan. Wacha ni finesse, wacha niko test. Wacha ni finesse, wacha niko test. Nyone girl ka leo tan dress. Nipunguzie stress, mjulu bang. Bend, bend, niku bang, bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi na lipuka ni mavela. Tunepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Rieng ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna, kana mama yako. Usikuja hapo. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako. Usikuja hapo. Kana mama yako.
Kanipiga mate, kanikwata waya, kakonja na kapea miti, kuna nduru giza ni tititi, bobo shanta ya 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 ya, dushka wika oh mama mama mama, santo santo kaka kaka, nyundo msumeno tunapaka nana, nyonga nduru nduru, cheza chini kawai guru guru, we mtamu kaskari nguru nguru, bakora kakondani sini turu turu,
kama kuna mama yako usikuje hapo kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuje hapo kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuje hapo kana mama yako kama kuna kana mama yako usikuje hapo kana mama yako.
Oh, the ladies love him cuz he knows how to charm them. This is DJ Jeff Dozy.
Alota Wash, Alota Ojumbula, Alota. Pate best na ma boys tumechill, tunakata mizinga, Alota. Na ma name wakikam na na tunakuanga girimba, Alota. Na ma wetete boss utabaki umelola, Alota. Tuko jing na ma jong na ma fans wakubezo wanazoza, Alota.
Ati from zio kam ni Alota. Achirien za ponyoto ni mafuta. Shikisha njitu ndo inji zenge usupa. Uliza guashiwe beba na mashuka. Leto store ndio ni kuchome kibonus. Ngore odi ndio ni kushe ukiponwa. Rungu yangu suta baki ukishonwa. Pike munju ndio ashikwe na homa. Hini tension na itaji kuseti. Mangyosu wako wengi na itaji kumedi. Bash ni ya waras juwe ni kue kipedi. Kauna usoro juwe ni kue kependi. Washi kufain juwe ifike weekendi. Awa super wote na wapiga paki. Sina ndai nilipoteza nga kaki. Ngius ako jabana na dice juu friends kiss.
Pate best na ma boys tumechill, tunakata mizinga, Alota. Na ma name wakikam na na tunakuanga girimba, Alota. Na ma wetete boss utabaki umelola, Alota. Tuko jing na ma jong na ma fans wako bezu wanazoza, Alota. Alota, Alota. Lompaka Alota, Alota, Alota. Zimishika Alota, Alota, Alota. Lompaka Alota, Alota, Alota. Zimishika Alota.
Oya washa tukiban, zilipuke kasadam. Tuchonyanya tunagang, tunakaka Taliban. Mwite kanifan, pewe cake, tunajag. Rombo sewe na madam, asifuate Babylon. Position, can you endesha kanisan? Kesho tenda kanisan. Father give me permission. Call polisan, tazipata aga kan. Mina damwe liva kan, kunita koli haram. Shoot to the sun, si lazimu kwena gun. Fanya sele uko yang, chorea stories ama kwang. Stick to the plan, niko loyal to kwa fam. Kani form ya dona kam, kani bajo nita kam.
Yes, kadunda.
Pate best na ma boys tumechill, tunakata mizinga, Alota. Na ma name wakikam na na tunakuanga girimba, Alota.
Kama we ekibamba sana mazo hapa ni lengo wa shukuri.
Batman team, Batman team, Batman team, Batman team.
Dance, dance na baby ukichoka. Wacha niko direct ukikata kakota. Sai tunasele mashida ni kutoa. Pusha juju, mini taokota. Katambe, katambe. Zima na kiende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe. Katambe katambe. Zimanare wacha katambe. Kiende kiende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe.
Buzz kubuff mina chief kif du. Madenge wanajipa wanalia dudu tu. Wakidance ni matembe juu. Na manyonyozi kosete za kigwava tu. Ni barenga kikam ni ma 6 inch juu. Ziki report ni ham ongeza volume kwa speaker. Njugu tatu na cut na ngoja kutu ikama. Danova haswa wairi muwanja fida. Na kimba huyu haswa mapacha mbili kwa langwa. Wairi muchangama buda mbwese dakar. Wananita ras kwa sababu mihubani. Wakiwasha dust tunaseti kapedi. Ukinipa bank tutakula rumba ham. Na cheda zikikam itabaki dunda. Nitakemba nitashika nitafinya ah. Nakajaba kakishika toa nguo wacha hizo ah.
Katambe katambe. Zimanare wacha katambe. Iende iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe. Katambe katambe. Zimanare wacha katambe. Iende iende wacha katambe. Baby shika simu wacha kabambe.
Walisema sisi ndio mwangaza.
Tumengaa.
Acha katambe katambe
sana.
Songe yangu nimejipenda de kutoa loki. Cheki yule pale pale. Akiweza si unajua vile si ufanya. Acha katambe katambe. Baby girl we inama nionesho lichopeo. Siku mingi nimedai kuko. Lakini sijapata chance ya kuko. Acha nizame nizame.
Wapi?
Washa ziwake ziwake. Acha zibambe tubambu.
Dance dance na baby ukichoka. Wacha niko direct ukikata kakota. Sai tunaseli mashida ni kutoka. Pusha juju hey, minita okota. Katambe katambe. Zimanare wacha katambe. Iende iende wacha katambe.
Mdoji.
Katambe katambe. Zimanare wacha katambe. Iende iende wacha katambe. Mishika tema.
Dozi,
dozi,
dozi.
Shada kani mento. Unangawa madam ni kani dento. Najaminia ni nanguu bila njubu. Unastuka na utadosho na kirungu. Geusle kuina mecheze ya madudu. Nako dudu na nyuma anatundu. Choka grini ni najaba ni kuchum. Ni kusetie kichom. Ni kurolie kindom. Ni kuchambue kifom. Ni kumangie kisho. Ni kundarue before. Ni kuzamue dufo. Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko hii mchezo ni haram. Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na ni tam.
Boko haram. Boko haram. Boko haram. Hizi diri tunazite zina karam. Boko haram. Boko haram. Boko haram. Hizi diri tunazite zina karam.
Piga koto, washma na kingoto. Shika toto amejazo na kijoto. Vile ningumu adikuli koko koto. Ako kijani ni mkule tukimboto. Harami moto zikishika teka ngoko. Gizani ni kunguri kumeja mapopo. Itapidi ndio ni jenge kikokto. Ndio ni pande ni jengwe ki round 4. Na murambi na muratish kwa kikombe. Ndio ni sani zile nono na sikonde. Kama 40 itishe zote. Akirombo saa ongeza toke.
Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko hii mchezo ni haram. Pigwa mboko. Pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na ni tam. KG DJ Laicha Bundus Gang. Chanino.
Okay then. Niko kutu na msupa seni pay. Akuso kona na ten fike pay. Niko tu mashata na kutay. Chacha na kimora.
I'm gonna go.
Mr. Bobby. Bulldogs na the area to me pick a cambi.
In order with the pretty girl team. Give me your team, cause you know me only.
Run on the place, cause you know we born it.
Mamore wako na kasbana si maboni.
Kingale, ama shashamane. Vijiti, ama ni majane. Kamna mamu, nita magarange. Mange uswa metepo, nita zamandane.
Digi digi, madhugo dhanyo, udigi da hot. Digi digi, madhugo dhanyo, udigi da hot. Madhugodhanya, udigida hot. Arufu kama shale, ziki nice, kumi mina hot. Udigi digi, madhugodhanya, udigida hot. Udigi digi, madhugodhanya, udigida hot. Udigi digi, madhugodhanya, udigida hot. Arufu kama shale, ziki nice, kumi mina
hot. Kilalo, aki kinge osike jana. Kichapo, aki kinge mkishada. Kibao, ama kijake taska. Kinyaru, kwanza kibanki rasta. Kuda na kichingri, siti moshi na firimbi. Nina mbugi na siringi, nina dungi ya shilingi. Kame dupo na kiingi, kanimblina wema chichi. Anazoza kama chichi, ziki bondia pigwe miti . Kibibo ama ashike kifanta. Kiboza ama ugong na kada. Kishisha ama abong idada. Kirungu adi abeng kitanda.
Digi digi madogo dhanya wadigi da hot. Digi digi madogo dhanya wadigi da hot. Digi digi madogo dhanya wadigi da hot. Arufu kama shale ziki nice kumi mina hot. Digi digi madogo dhanya wadigi da hot. Digi digi madogo dhanya wadigi da hot. Digi digi madogo dhanya wadigi da hot. Arufu kama shale ziki nice.
Ndani ya chaba, saini kuzama. Kasha madabiko saitu kana chana. Nika penka meiva juu niko waba. Chengisha seti saitu niko janta. Ni mamoshi tuzangale, moratish ni anande. Cheki ya kina karo, cheki ya kina anji. Wanapenda mboko, juu isha chaji. Teka ngoko chuo mna kibangi. Cheki gatelo na adelo ni machupa. Shuka na madam kuru wengzi kilipuka. Ndozi nice niko shopping ya aluta. Niko limba juu ngeos ni mauta.
Digi digi madogo dhanya udigi da hot. Digi digi madogo dhanya udigi da hot. Digi digi madogo dhanya udigi da hot. Arufu kama shale ziki nice.
Doji.
Kaiko fiti basi kisa mnyo. Ka imeshika basi watafinyo. Movie za leo bana ni manginyo. Komi ya maodi na pia mayo. Wakilalisha makula ni wo. Bezi ni vela na ngem ni wrong. Adi mandugu wakuje na pong. Sio mangeus pia wakuje na thong.
Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mayo wanapenda kalongo. Fika pain ni kupeleke na rada. Ita mangeus ni uonyeshi nani baba. Tutendei si anapenda miti mama. Fika masai ndi uitishe kukumanga. Wanya kweli ni kuonyeshe vifaa. Upea tosheke yo vile nafa. Namba nane achore figa. Na ako truba na si magiza. Leo si jaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza. Asi kijapu ndashika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mayo wanapenda kalongo.
Talk lady baby girl back in the day. Nimekukemba siku mob weli genje. Iko nini usijali joni nyege. Tabia mbaya leo tutafanya kwa kete. Cha mama, cha baba, bila unanishika joy na niwasha. Macho zako jo zinanimada. Na nikivua jo utaitaka. Sio siri jo na kutaka. Siko honi jo lakini naitaka. Ruka ruka kwenye bezungusha haga.
Raza ay. Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sando tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machura ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia atui wanapenda kalongo. Iyo story cha baba.
Alafu mbona juna kapita na bado jashiba. Haya basi funguka kama kasi na news kumanga masasi madakika. Na kame chapa nda chapanga makali fast. Hizi dhambi ndaziosha ndani ya kanisa. Hapa kazi ni kupea nanga mami mbaju na kutakanga.
tunadai ukidai tunabandana. Moja kwanza nikuonyeshe bana banana. Mimi nayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Alejandro, onyi wa mabimbo. Alejandro, Alejandro, onyi wa mabimbo. Zimenshika, zimenshika. Alejandro, onyi wa mabimbo. Zimenshika, zimenshika kama zero. Kila 420 na tinga kilo. Nikiwa ombido napenda nginyo. Weak spot yako ni kwa shingo. Unapenda probox ama limo. Chagua moja, leo ngizwe fimbo. Nasi weki tint, leo tufungwe diro.
Banana, mina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Panda, panda si upandana.
Ako feki na mandomu, ana seti na madamu. Lapa kiwa ndani ya zone, kutupo na tuma don don don. Ana dandia ndai, ura ura don don don. Ana changi angwai, uya uya don don don. Ana kazi angwai, uya uya don don.
Lungula, pigwa mate shika diaba pewe jumana. Apepeto apakato uunguna. Kakishika nikachune kadukuma. Ai ai, akia mungu dai sukuma. Chora saba minadai, iyo uduma.
Iyo uduma.
Banana, mina ayo basi tunabakana. Hapo nyuma nasidika mnafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana.
Bidi je Josi Genge la Bundox.
Na wapele kana rada, na wapele kana rien. Kama au na rada mze ya belisha. Na wapele kana rada, na wapele kana rien. Na wapele kana rada, na wapele kana rien. Na wapele kana rada, na wapele kana rien. Kama au na rada mze ya belisha rien. Hapa niko sakata, sakata, kamsakata. Shika yoyo kamata, kamata, kamsakata.
She want a bad man, knock it up. Never seen one like knock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the knock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto sona juwe weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Wa ukuja kwangu wakidai njugu. Security ni ati wanadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry hata. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichimbi kani ngale hata. Christoph Rocker dandani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyo peleke na ring. Mango kuwa kipika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuacha ni hoa. Zimishika na vifuacha ni hoa. Kwanza ring huyo pala chakua. Shikilia pala weta.
Lipuka, punguza yopupa. Tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jomla bambika. Kama nili teguni pato mepika. Kama weni maiguni pato metisha. Sura za mababu mazezi natisha. Na kama wezi moni jabiru napisha. Ikus inatupa siyezi fika bei. Heri shike mafudani jipige daily. Nikisaka shimo ya kunitole mabebi. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Atukia mini mungu bado utadedi. Hii ndo ufala ilfanya sigeo zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Piga hiyo shasha dizina lipuka. Itamuru sashoze nae kaboka. Piga muru dash, piga brother ya lita. Sema team siku sako, joy natisha. Ukiwa na wakando, utaki kapicha. Ukiwa yule wako, masuna chatisha. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, gisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji, na jua mlabamika. Ukondede na yo mazejo ni noma. Nataka ni kushike kama homa. Full stop, non stop, bila atakoma. Kama ni noma, ite basi noma ngoma. Kama ni ngoma, noma, ite basi noma. Only one dealer, wakicheki wanakonda. Only big things, alishika anakonda. Nina washa koro na mambanga, mina bonda. Nina cheza solo, nina right ya nadonda. Babe, wewa, babe,
bwe. Kama nimesonga, kama 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 nimesonga. Usidunge black blue black joto. Wana piga nduru nimeshinda loto. Wana sikia wivu nimeshika toto. Na akienda chini usikose mboto. Tupa kutupa, tupa kutupa. Nina saka ganji kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Nini na pipa, jina chwa mna babika. KJ meja Tenje imeja namba za mapedi. Kifua imeja mushi ya mafegi. Na wambie meja nimesema mdeli. Sema mwambia meja anifike bei. Na tesa ukunjei. Na pesa misipewi. Seme tuji nice, tuji nice, tuji nice tu. Tuji nice, tuji nice tu. Adi tuji nice, tuji nice tu. Tuji nice, tuji nice, tuji nice tu. Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yo pupa, tupa kwa pipa. Mini na kipa, jina zomu na pika.
Niko mashisha, pambu kushuka nao nao bila magisi. Niko magiza, sitaba nao 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 nikumaliza. Kaka au 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 ila bakisha. Ati ule dem cute na kufit. Ati ule chura mpole na kufit. Ati ule bazi sponyo na kufit. Jwako vitu, la bigwe kit. Jwako vitu, la meze fit. Jwako vitu, la bigwe kit. Jwako vitu, la meze fit. Setingale, shash na yo kit.
Unanukia poa kweni umejipaka nini? Unakaa poa kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anaringa badai anapigwa miti. Cheki mambichwa, kuseti lazima. Skimbi akidai dick minazamisha. Madredi kwa kichwa, makali lazima. Kabisikika kikam through lolota meza. Niko kitu, mini kukutu. Jugu zikishala nrosha iyo rungu. Niko kitu, mini kukutu. Jugu zikishala nrosha iyo kitu.
Jwako vitu, la meze bitu. Jwako vitu, la bigwe kitu. Jwako vitu, la meze bitu.
Jwako pitu, la bigwe kitu.
Atikule dem cute na kufitu. Atikule chura mpole na kufitu. Atikule bazi sponyo na kufitu. Jwako vitu, la bigwe kitu.
Na si unikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Kena si unikosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Game basi pale Instagram be. Bena penda sani zoma pale Instagram be. Bena penda sani zoma yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma
Mba tuto akufiti shikisha njugu na njiti. Cheki bro, washa shasha adi moro. Bila teacher kuna shule kuja daro. Nanyash, puff puff. Orosho, biga shodol kuna giza. Ziki nice, tuji nice, uweki story. Kata maji pia shada legalize. Pali insta double tap, depo game.
Na siuni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Kena siuni kosa msupo si stress. Kama rene kisha basi unipe. Na jueli diva last money spend. Hata kani mita Mr. Bagging. Game basi pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma. Yani pale Instagram be. Bena penda sani zoma.
Nitakatelo moneza nita kwako. Itilafu sako inadea representing. Tumekuja kuja kupoko marunyaru. Tumekuja sapana riko gang. Tumekuja kutatisha. Tumekuja kuapele kanarie. Kabisa.
Itilafu sako inadea representing. Tumechill kwenye bay kuna seti. Sia kinini ya manini ni kumedi.
Mdokini ya kimo yoski.
Oya oya oya. Ati hapa tunadam na tunazitoka. Toko siku hadiche hakuna kuchoka. Nikuika tu.
Watu wakare ubangi ndio mekari hiyo bangi. Nipeleke na rieng manjege wa sinilandi. Hakuna nare, wajashash na radi. Venye miudi nya track walidhani hii ni pongi ya. Kaze, kaze brayo mpenda manyonyo amechill tu kwa base. Konyagi jaju kasi do hati case. Geto ni ya wa super joe so tingisha na yo pace. Ukicheke kina linda.
Oya, oya.
Doba zade makufu.
Oya, oya.
Sako ni hitilafu.
Oya, oya.
So stretchy zoma paja tuka.
Oya, oya.
hiti la fusa kwa ina di area representing. Tume chill kwenye belt una seti. Si ati nini ama nini ni kumedi.
Ndogini ya kimonyoski.
Oya oya oya, ati hapa tunadam na tunazitoka. Toko siku hadi che hakuna kuchoka. Ni kuika tu
Ndogini ya kimonyoski.
Ndogini ya kimonyoski. So original ha wengine wana copy. Kama unangori piga picha na uposti. Na kama huna form si ukamdu kuhosti. Hii ni mbogi ya motaratara. Mbogi ina form hapa hakuna mandrama. Tumechili kwenye bells na akina Sara. Kina Liz, kina Brenda na kina Laura. Oya, katelo, aiman shika lejo. Sija itisha already ya shato wa leso. Sija mvuruga na ashanza kunego. Mbogi ni ya kimonyoski. Hiti la fusa kwenye the area representing. Tumechili kwenye bells tuna seti. Sia tinini ya manini ni kumedi.
Mbogi ni ya kimonyoski.
Oya, oya, oya. Ati hapa tunadam na tunadam. Zitoka, toko siku hadiche hakuna kuchoka. Ni kuika tu
Mbogi ni ya kimonyoski.
Mbogi ya kukula moti rana kunye supu. Umanzi wa fine wale wenye ni wa supu. Mbogi ya kukula tume gombero na njugu. Hapa ni maluga na kuto watu makutu. Niko luchi chafara na chiza na mutara. Tara juzi alikula sara akamtisha tu kwa Laura. Siya kavuru kwa tuna mbogi pale rounda. Mbogi ni ya kimonyoski.
Itila fusako ina di area representing.
Kwanchi
tumechili kwenye belu
na seki.
Roki,
tuko ndani. Tunawatesa. Pim, pim.
Tupo kuna booster. Anapepeta, zikibamba zikishika. Anapepeta, anapepeta, anapepeta. Tupo kuna booster. Anapepeta, anapepeta, anapepeta. Tupo kuna booster. Anapepeta, zikibamba zikishika. Anapepeta, anapepeta, anapepeta.
Nadai hizo ma msupa sikuwe be be. Vitu zako nadai tuse se. Anapenda vako zangu za de de. Girl rombosa shika chini vinyo na tesa. Kwani iko nini leo ntagonga. Sidai wakidi na madiaba na majegi. Kitu fiti supa kuna booster. Anapepeta, zikibamba zikishika. Anapepeta, anapepeta, anapepeta. Supa kuna booster. Anapepeta, anapepeta, anapepeta. Supa kuna booster. Anapepeta, zikibamba zikishika. Anapepeta, anapepeta.
Doja in the battle.
Joto ka super kafiti ni kitu waka whisky anadai ni kulisa. Anadai mamoshi tu. Nikidai tuende Arusha ye ni moshi tu. Well shave napenda angi bush. Hata George anajua zake waga makush. Waza mashash ndio stash wakisa nifuko bash. Akisi ude makona class. Anapenda mistu miangi. Napenda gang. Suna jo Mr. Kinoma na matiangi. Izi mambogi zishangu kamtiani. Wamesa wendo sama bani na ba.
Girl left. Anapenda from ya huyu mande. Hehehe, tamande. Anajua gen, anajua. Anapenda pali. Anapenda pali. Mwerevi. Anapenda pali. Anapenda pali. Mwerevi. Anapenda pali.
Ani are you okay? Piga magoti uokoke. Hape pumbai kutoke. Anapenda raha, mina penda ganji. Oya basi shoka duda. Nikugide mi flow na design ya doba. Tapienga unainyenelea. Pakona jo inapotelea.
Anapenda pali.
Nikisema do you, siati ujidu. Na kusoro chini ya majina kama libu. Nikifika joni shisha I come through. Akifika joni moshi come through.
Anapenda pali.
Mama fedi wako ever ready. Na meni JJ okocha vile game na watoka. Mami jondosa tu sepe bila rosa.
Kasi cheki na promoter. Anapenda pali. Anapenda pali.
Manager, waiter, mboza. Nilihama mta, squeezy naishi kwa bar. 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 Nilihama mta, squeezy naishi kwa bar.
Iyo glass, shukran kwa ja. Champagne man, wapi dollar man. Pass pass, iyo glass, boss boss kama ja. Girl bend over, acha mini shike bam. Nasafisha rada, mafisi wata jam. DJ ni petra, kuna waka kuna band. Kila mtu dance, bend over. Kila mtu dance, when up your waist and stop.
Lili hamamta, squeezy na ishi kwa ba. 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 Lili hamamta, squeezy na ishi kwa ba.
siku nikidai kuwateka kwenye club. Ile kono utanipata everyday, iwe day ama night, iwe noon ama dusk. Nilihama mtaa, sikuizi naishi kwa bausi. Nisake kwenye dosi, ogope kuitisha oda nayo ntalipa, zime nice. Niko ridho na mabiti wamejipa, wote wanadai guash.
Nilihama mtaa, sikuizi naishi kwa bausi. Safisha chakuchatisha, cheza chini buda unakatia. Safisha chakuchatisha, unachoma unaban una ee. Unachachicha chicha 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 chicha. Unaharibu unachachisha, na kuita form unaniaibisha. Mamanzi umekam nao sura zinatisha. Ni magaza wanachachisha, zao hazishiki manze tei inaisha. Hey yo ropa, ebu juwitisha, juu watu wameti, hey yo form imejipa. Hey yo DJ, pull up select. Ama odi wana dance, wanatoa hadi shots. Na mamanzi wana dance, wanatoa underpants. Wanatoma wana ban, wanachachisha. Pale social media, tuni mabicha. Snapchat install, tuni mafilter. Hizo pics na mafoto wana edit wana crop. Sijui photo grid, lightroom, photoshop. Hiyo bing tiki drop, wana dance, tuna shot. Sebu safisha, chaku chachisha. Chaza chini buda unakatia. Safisha, chaku chachisha. Unajuma, unaban, una ee.
Space not that could speak.
Shika zigo kwa mabrana ukaze.
ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai, 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 gai. Ise uzembe na lazima iwaweze kabirka complain na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai, 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 legeza, legeza, mam, legeza ki unoni pekeje, pekeje, legeza, legeza, mam, legeza steak ni pekeje, pekeje, legeza. Legeza, mam, legeza zigo ni pekeje, pekeje, legeza, legeza, mam, legeza diabo ni pekeje, 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 pekeje,
yeah, pekeje, yeah, sellers on the beat, 1, 2, let us go nigga get a beat, tulitana bona, imono I ika pissed, sasa tumerudi tumekam na the beast, hit make a lunatics now on the mic, sellers DNA gonna make you wanna lick. Dancing to the beat, you skipping on the feet. When it like a fake, you talking on the feet. Nime pata kwamboka, honey, she a threat. Like the way you like it, easy till I wet. Like your party, geuka, wanna make you sweat. Wanna make you let over when I pull it out. Sasa tumechachisha, sema pekeja.
Pekeja, pekeja, pekeja. Pekeja, pekeja, pekeja. Pekeja, pekeja, pekeja. Pekeja, pekeja, pekeja. Ise uzembe na lazima iwaweze kabirka complain na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai, 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 legeza, legeza, mam, legeza ki unoni pekeje, pekeje, legeza, legeza, mam, legeza steak ni pekeje, pekeje, legeza. Legeza, mam, legeza zigo ni pekeje,
pekeje,
legeza, legeza, mam, legeza diabo ni pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje,
pekeje, pekeje, pekeje,
pekeje, pekeje,
pekeje, inani kali meko mengezo makali, mepiko tiki hadi na kina jokali, topika wera hata kajua ni kali, ila fejanda ni kupaki na mamani, na shika jaba inifanya ni sandform, na dunge lekse na nishoko na mandom. Koko juma na yana liena madem kina njoki manda na kina shamem.
Tuki meet na kuwaka sira spatina. Chakira dem venya anehura matina. Nani changanya hadina sahau matina. Majeba huku mingi na kombe uche zebra. Order, order, kila mtu na wakene. Kiweze kana mbe kama mbe mate. Shika deba to your best na umusho wakate. Tu ya musho nikora kina shika kushika. Dize na makete, ate. Dize na makete, kete.
Peke jang, peke jang, peke jang. Peke jang, peke jang, peke jang. Pekajang, pekajua, pekajang. Pekajang, pekajang, pekajang.